DJ Daddy
DJ Va. Good morning, afternoon, evening, Gideon Sena Kumazulu.
I'm back, man. It's Joker, man. New capacity na pesa leji. Nikali yo changamuka, nitapu wa wafunza eti. Nazifunza, am I going to manage? Cause in situation, I'm losing a talent. But how old are you? I still want to depend on you. We want to manage to be clothing you and feeding you. Hey, kumbela so mutu wa zinguluka. Naziwa no ziba tini story yo parauka. Plus I've never worked before. Oku school unako ninapunzi na chozo. Kupita na mu industry no job. Mutima uni uza don't lose hope. Nisirangana nilipe skile. Nona talent yeninga so skile. Yeah, kasi kukula kuna pressure. Ndaba, nezo gani zangati kiozi zambo choma temu mafresh, yeah. Lero na kulupili na naona kukula kuna fresh. Ndaba, nezo gani zangati kiozi zambo choma temu mafresh, yeah. Hey, lero na kulupili na naona kukula kuna fresh. Nezo gani zangati kiozi zambo choma temu mafresh, yeah. Lero na kulupili na naona kukula kuna fresh. Ndaba, nezo gani zangati kiozi zambo choma temu mafresh, yeah.
Kasi kukula kuna pressure. Kunipasa pressure. Sebenza iwe ndani leisure na lesa. Ulesi tekwesha chalo chiza kupesha. Njito idio senga unga kwa nise yesa. Ndaba pachalo tulea tule kula. Nga uli broku famili za kuona church puba. Nga unakula ndiwe John Solio wadi savuka. Chosa punzeru za uyo bali. Tenga piccolo for sholo. Hustling si chiguru you go solo. Vazamo funa kenizo kuliwe makolo. Na iwe ukati ulangane ndiwe kolo. Bati ufanika kunimba che. Wasa keniza kuteti ni viimba che. Nene ni nakapitamu. Vene wezo nitandiza. Nikawa peza manje mama diamu.
Kasi kukula kuna fresh. Ndaba nezo gani zangati kiozi zambo choma temu mafresh, yeah. Lelo na kulupili la naona kukula kuna fresh. Ndaba nezo gani zangati kiozi zambo choma temu mafresh, yeah. Hey, lelo na kulupili la naona kukula kuna fresh. Lelo na kulupili la naona kukula kuna fresh. Ndaba, nezo gani zangati kiozi zambo choma temu mafresh, yeah. Hey, lelo na kulupili la naona. Kero na yohini usatini na mimba. Fresh after pressure, life kungo limba. Oto wa makamba kuti guys la jimba. Pandie pato kela moto mlefti kulimba. Nasipa za Jay-Z nipisha mopeni. Kungo kumwa pana duati ikila peni. Na believer ni kwa pino kumwana. Gosu kalila teni chivintu bawama. Ten ten nicheza ma guys bali love life. Kuitenga sober so ingala tough. Lugu kamora na doa wa ni pressure free. Ukapaela wa mwamo blame. Ingala free ndebwa ni katika sote kuseni ni ukanayo. Ma pressure yali tough love kie nayo. This is not what I thought I'm gonna be. Na bezifusa ma question what am I gonna be. Kasi kukula kuna fresh. Ndaba, nezo gani zangati kiozi zambo choma temu mafresh, yeah. Lelo na kulupili la naona kukula kuna fresh. Ndaba, nezo gani zangati kiozi zambo choma temu mafresh, yeah. Hey, lelo na kulupili la naona kukula kuna fresh. Nezo gani zangati kiozi zambo choma temu mafresh, yeah. Lelo na kulupili la naona kukula kuna fresh. Ndaba, nezo gani zangati kiozi zambo choma temu mafresh, yeah. Hey, lelo na kulupili la naona. DJShowstead.com.